si guatata. Face nyinyi badde olutindo lwakubadda na sirina lugendo nonjola yola nonfula omuntu noyunga olutindo kati nengera gye ndaga buli kye nkusabye okimpadde mikwano gimpadde omukisa ogumpadde naye ntiddemu gye ndaga notandika ekkanisa yo Mieze bili nejula Nogula nehama Gane maulilo tunda Bantu no bababe Gatoba lirirancha Yali avuga hama Nomalanga na kagali tulina Patandise bintu Ebiru njo kuzama Ebyagalo abantu Komerero ya wene bambi Betwali musomero Twandukanga ne tufubutuka ne kakusimba kantu Era notula kutandika kirala nokumaliriza kirala Nze nava wala nyamba mmalirize bulungi Walala ntidde nyamba ntasa Ololo ntidde nyamba Chenkola Sagara
Sagara Kuswana
Natandika nawe Nyamba mbalize nawe Mbele buluji Oh Mbalize buluji Kulembeze bafrika Bambi mbasasira batandika bulungi Komerero yawe nebambi
Nebambi
Sera byobote Mulembe kobote bantu bawano bote Toli omusajja yogera Yatandika bulungi Wakati awone bisoba Yali ayagalwa abantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala
Nyamba
Malirize bulungi Walala ntidde Nyamba Era Na buli kye nkola Kavaka Athamulamba Neweyalwala Teyano nonya katonda namba namba era tabuli chenkola sagala
sagala
natandika nawe namba malilize na